Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Dans le studio Tamani, qu'est un kabarou qui amène et fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Talatari jene lewru zuye hitani 2015 sapo jeti ya mde jatmiri masili maji chapan enay ejoye mide tawa ili mezo de la press mpamo konjoti nono odoka baru judi umar waigalo onkumpititi wide faa hande tomena kato jama wani hede yaltu de lila wili huli tindi wide benjida gup eno di tetele platform de njopa ngalure menakande hande wani bali tetele njalta lila wili huli tamwe duwo yurube to gawo to jade tau to idebe ton gup eno di tetele azawat ebe kuliti wide sobe keba ili hende lili be chinyi nta kaldele kauranga lenoga lewru zuye waroro nuto mpamo ko robe kuliti wido hono menaka wori hande no sina dun jointine ko honde to wobe kuliti widile hen ko hono menaka wordi hande no ido wawi tinude kasen kaldal e kawrangal be kuliti wido wono suranobe hakkunbe mali be an kanno uttinde kaldal e kawral kessal akkur muye kanje gube no ditirtode platform de fa ciagintina hono ko saggile hen wakkati joni o wono kanko horeji ministre leledi med indi holitawede kenyan wonno assemblée nationale to holiti député gombe tombe hono hejo golleji makko do hani gollude do holiti wide hejoji di fu ngaran yo wade do kul tati sekira bo ngara humpitade do le kabaruji di wono no kabaruji mo dum jogi non do hande di bismillah modon e hedade fa hande ngalure menakande sukabe jokolbebe kedde yaltude li lawi di holitinde wiide tan be jiida hono gobe no ditirtode platform de njalta le ngalure menakande be koliti wiide du dum wono sukabe jokol wobe kase uri to gawoto yaade tawtoyde be ton hono wori Ousmane Diko
majago gol fuddi wattu 8 heures nokku kejanaado ndima ko leedi meden yarude yaltede ngalure nde majotodo goto wi yodun jokitaade ko wanno pati platform yalta menaka fa platform tabo yaltude menaka ka dum wana ko yida fey yobate mudum woni ko mon kebi yaltude juude yodun woni ko humaniibe majago gol martin kumpa majato mbi ana kulti ndenaago mu en se platform yopi ngalure nde mbi be ko alaaki minisma sabe yo kanyum walli sema nadde le ngalure nde ko heba nanede du chapande chapande sukabe gawo njahi ton wallude majotobe menaka be yogay daranibe dum kolliti yodum gonga ka ndokkali adadu yaabe be hejaabe minisma ana menaka beete hande papa manon ton worri be jiida e horebe sukabe fawarde e amiren wombe ton yontere jabbinde gouvernement mali kenya e sema kawruno platform yopita nokku o
kanje gobe no ditirtode azawat de be kolitiwde be cinnyinta kaldale kawrangale no gale wuro zendu sabe kebay do hen dalili non dum wonon kanko no dirtede attahe ag mohammed kumini do hono kibaru golleji leyi waldende no dirta azawat de le hen do holitiwde sina hono golleji godudo menaka wakkati jono dum jointine farde no gale wuro zendu yottade kede barke sise
sina kebon famu wide golleji kewdi gollama dow kaldal de kawrangal fa dum lato sababu yimbe keba famu dow majjun micci to don wide Bilal ak Sherif hollitino wide so fu ana jotti kaldal e kawrangal waran e tongede nyande nogay lewru zuendu ka andon wide fa hande danyan ko ewta e le majjun dum woni honono kabaru minaka o worrini so dun fu dun biltike men tonga talkurndu e nyalande biyande de ka kinatawe himmeji amen di notam njeloden gube de fu wawa tabade sariyaji kadoji bonandaji di pati dun wadda tidallaji goddi e le kaldal e kawrangal
ko honjotobe wobe koliti widile hen wakkati jono hono menaka worrino ido way tinude kasen kaldal e kawrangal be koliti widide do wono suranobe hakkonbe be mali be ana kanno uttinde do non kaldal ker sala hakkon mu en kanya gobe no ditirtode platform de fa jayal hono be ngatta fa be ciagintino hono ko saggi wakkati jono kanko baba dakono o yo jado yo ko no kumini do hono kibaru anka sariyaji tan le leedi meden di o darto do hono kibaru ande o holliti widide dum wawi tawede hono kaldal e kawrangal ko wiya ana sinine le noga le wuro jendu ko dum portine hono worri barke sise
gubal fu ngal himmeji mudun hanno notade e le jonde kaldal e kawral alangeringal dun yo platform non wakkatunde talkurndu tongetende su tawi platform jabay kaldal e kawrangal ana hanno uditede fa be ngada kala ko wawi wadede fa platform jabana ko talkurndu tonga dow mudun ko denno ko be cali haldude e mabbe ko dun waddi diti dallaji denno be wawa wannude be karhan sa jewi platform kanyum buri wonde dow gonga dina pelle kedide de sabi yim ele ton be fu ana jokki tiagal mabbe ndenno tongugol talkurndu ana hanno bantinede gube no de tirtede azawadde ko burno fu nafude be dun yo tongude talkurndu
sekiraba do mbay neltirdi mi jojju modo hollame bemalande ngalmi no dirta phase facebook ngo kanko horeejo ministre embe hollita wede kenyon o yehi dun suudu assemblée nationale le leedi meden do holliti député gombe tombe hono heejo golleji makko di ngori o holliti wi yoga golleji fu ngara yo waddo kudde tati hono wori Ousmane Diko
nenaaki yimbe jawle mumbe le deejere waddande yimbe mosala e yirwere gotu mbako e le sareya yode tobbe tati ngoni nuyle heejo golle gouvernement deurintilal e wirfago nyangitibe me ana e ko horti e le ko hore gouvernement holliti ko le denaagu e dabare politikaaku o wi be mbaylitan balal kessal e le laamo fa beedena dum be golloobe kaaki e jawdi sariyadu wartan e noone mum lobbo sereji kewdi le leedi men di mbaylititte ko nayi e kebal mosala yimbe be beedante bawde fa warde e no rewbe kanyu e sukaabe kebirta golle fa yona premier ministre wi yongo heejo go gouvernement yidan yimbe leedi men yongo heejo yirwere kebal neddaaku e finatawa leedi meden go gouvernement daddani yimbe leedi di do e 2018
kanje balet on lutinirde laamu ode be kolliti wi wakkati jono ko horeejo ministre o haali le hen ko irum wembi be sanne be kolliti wi du ko haali ko sa jeyi wakkati jono do jabata ko no ko malin ko be kaaja le leedi ndi faande kambe lutinirbe laamu obe be kolliti wi ko be gondi landade yello hono ko haali ko dum waawi tabirede kanko député no dirteedo Ibrahima Biridogo o yo do député on lutinirbe laamu obe kede ko barke sise faccintini en do hen
haalaji makko di dun wana ko wembi bibbe malin ko be le wattu joni o so en bami misalu bangal e kolliji di dun yaltay e lay halaji makko di fay sedan tawene ko buri fu wembude yimbeele gonbe le kereduji be yo fa e kolliji gondi ton di nata e école forbaaji laamu o di den no sa ewi kanko ministre o dun yaltay e halaji makko di fay sedan mide mire l'école hanaka yebede fay sedan dun haani nangirede juude didi den no ko heewi ana suumi men e lay talkur makko ndu iwde en nobe gondi e lamirade ni warde e rafindenaagu gondo e nokku o le wattu joni o fa yottoyade e no talkur makko ndu warta fa tabireni dun fu ana wembi men fa sanne
ko nyegeji de bottetele leedi meden di ko be kolliti wiide bete hande kawrital wadi dum won do bamako do landini be galbe kawrital hono suudu ministre humini non kibaru ha waluuji leedi meden di be kolliti wiide nokkuja no gondi dum wonon keejnaadi to hono kulle ko bonta nyegeji de kaani yuppede ka be kolliti wiide jama o sa jeebe be tabay kon di do golleji fi faande ko suudu ministre ndu kolliti wiide le hen ko so be njuppi dum hon to haani yuppeya to dum haani wailite dum wade angireji tay dum way nafude dum wonon yimbeere demobe leedi meden di kanko madame Diallo Salimata Watara o yo gollo suudu ministre dum non humminido kibaru hawaluuji leedi meden di kede Ousmane Diko
o do batu yo famminde jombe mobilaji podo be nyegeje pati njuppa do kebbi fu nokkuji ana keesenaade kabar mudum edun jogi jogala no dum waylitirte se dum wade birgi nokkuji andade ana do mobilaji di kaani yuppude ko di podata yude e nyegeje ko di podata ko geeyi nyaawuji ana keewi e majjum kana sawre padam e laataade birgi gese nawtorteeki Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
sekirabe jeewal hodo ni réseau ngaji meedi be kolji wiido to tumbuto to projet keso bangi ton kenya projet kando habude heedere dum won le laamu tumbuto holita wel le odo projet dubbe bammi sukabe jokkolbe gollobe ko yata udinere e temede joyo fa jawyal hon landi nin to do wonon geseji gondi ton di kanya sardi ngewo e pamoro woy do odo projet warta wed dum won le commune mo do dete koyre yome dai kanya alafia e burem inawali le hen be kolliti wi dugal musa ay ko kan watul le hen ko ya fa e milliard goto e fecere cfa fa be jawyal hono be kadirta dum wonon heedere kanya way golle le lam tumbuto o jangal mudde ngardam faato kitato kaabe kolliti wiide bete hande le malifu e mangal mudu do woni examen ngaji didi puddi kasel le leedi meden di hono sukaabe do woni jangobe jande hakkunder kaabe waddi imu gongol do ya fay udnere temedde do suka be kolliti wiide roobe gobe hakkun mabbe be dan ja fay udnere e an ya fay temedde jagom debbo non be kolliti wiide kanko do directeur academie to kitato o litti wiide hen fitande hikande ko grevuji di kewa sanne ko dum waddi so jande de jotti jangal mudde dan faado mottidobe kolliti wiido ko yaata dum won chapan en jeegom hono anka humini non kibaru golleji le lekkol kany en gondi e famminede faabe jaa yalla hono be kaani nangirde ndiyam ceni dam le laamu banya garo le hendol tamere ngal ngal do kawtal won action moptimo wana e kibaru jeya laamu faabe pammin hono yimbe le gombe tombe jaa yalla hono ngatta faa nangira dum won kibaru ndiyam meji gondi le ekkol ngaji sappo e jeddi le laamu banya garo jagal mudde ngardan faado kuli korodobe kolliti wiido ko yaata ujnaaji chapan nayom suko hono be ngala duubi je kanyen tidalaji wayde nyamde fa haara woni e mudo en le laamu kuli koro o do kabar be kolliti dum bete hande to kuli koro to hono imugol mabbe gol be ngadno to hitane 2014 koni fa nangal do kawrtal do fa pammina hono yimbe le gombe tombe hono dido golleji gordi be pammina dum du kabaruji ko be kebili hen jeewe dabareji hedube kan fiide le hen jangal mun e gardan faado kuccala do be koliti wi de ko yaata chapadna nayo won hon dogotoro en chawrobe hon kibaruji robe kany en gonde ekintine tonkasen fa laato barkante ande be jawyal hon be chawrito hon robe el chowibe gombe tombe be koliti du koni faana mabbe le o do golle wakkati jono be jawyal hon be paabirto robe el chowibe gombe tombe fa be paddo hon maaye maaye sukabe kany e sukabe robe ngabbe gal do kawto dum su dogotoro wondo to kuccal to kany e walde canada kokindiri juude jangal mun e garanti min ren faado kay do be koliti du no conseil régional ngodo to kayto kany e balé hala nané de bété hande be gadi ton kawrital faabe jeewa yalla hono kaldale kawral tinnangal do bamako do ngal worri le hendube pamina jamaa o fa hebale hen faamu jeeyal hon tabirton de do docteur secrétaire on kabaru di min jogini on do hande di ka faande kedde heda do e seeda yewtere meden de ana wodi.